pe și de Zaki Doshi. Și de la gata Zaki Doshi. E pe și de Zaki Doshi. Și de la gata Zaki Doshi.
Peșida Zaki Doshi, Zaki Doshi, ni 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 peșida.
Yeah. They ask if I wanna be rich. I told them I wanna be wealthy. I ball like I'm running the pitch. You think I was working for Chelsea? I'm whipping and working the kitchen. And check out what hustle the gears I be switching. Committed, but lately my target is different. I'm man on the mission, I mean. Mina taka shida za kidosi. Ku ingiza manoti. Ku piga ngama shop in Dubai. Mina taka swamisha maploti. Ku tika na Nairobi. Na piezo ma profits ijai. Zile machakula ni na sosi. Mashiro na ninoki. Wakuwe ni madoki walai. Ninunuwe share za kiroche. Kwa boardroom ninjoti. Na coffee na mushi yanguai. Na kaku na traffic na chill, sina pressure na tena misi shiki nduthi. Account kama tano na zote zilingi za kitu mita 50 juzi. Jumini nini kama misi mbuzi, good MC na izo pati misi kuji. Haina faida the misi guzi, boys club ile niko ni mabazu kama Chris Kirubi. Nataka shida za kina Bill na Aliko Dangote. Jumona ni jumizi kicho ni kibonga juu ya Lamborghini kama niko na zote. I'm a G, I believe in the process. The BD cause they see all the progress. Na staki zo mashida za masafara, Mungu ni bariki mpaka wa China wa choke.
Zaki Doshi, Zaki Doshi, nipe shida Zaki Doshi, Zaki Doshi, nipe shida Zaki Doshi, Zaki Doshi, nipe shida Zaki Doshi, Zaki Doshi, nipe shida.
I'm making big paper on the bill since Melinda left. Nah, Safo kirusha ka deal deal, me na investor. Delicacy na skill skill, bado na finesse. I made millions, nikagundua money, see your happiness. Nikisema shida za kidonga, sio cancer or diabetes. Nairobi views wa kibonga, minko ndani ya Bentley. Bado mhambo lakini account na kiburi. Kiburi ya kukosa kurudisha miss call ya kirubi. Hakuna mtu ugly, ni vilome sote tu juu. Gangsters who move in silence, Benkiko ni na tipito. First class vitu iron, give me my crypto. Nilikuwa na watch neighbors kwa neighbor. Sign kwa TV ya neighbor. My neighbor ni watch kwa Maybach. Nikiwa chill, nikiwa layback. Nipatia na ghetto my lunch pia. Ghetto my dinner. Check in Bosho, inajua the presidents by my gina. Nataka shida, hadi Pascal and Shoni watch Selena.
Zaki Doshi, Zaki Doshi, nipe shida Zaki Doshi, Zaki Doshi, nipe shida Zaki Doshi, Zaki Doshi, nipe shida Zaki Doshi, Zaki Doshi. Nipe shida Zaki Doshi.